Nime fika China, Isa, Big Pin, Pirates, Colabo. Kundo mwanzo mambo bado. Kuna kijana moja kutoka South Sea. Jo, kijana mwenye lebo kama Nike. Jo, mnafaku mwona akishika Mikey. Jo, mikono juu ya hewa kama Kite. Jo, kama safari hatari na gari. Jo, kama toma hatari with the honeys. Jo, kama wewe si sister kutani. Jo, kama sija kutaja samahani. Jo, wimbo hujaisha bado kuna wakati. Jo, kama bado hujajua jina. Jo, nani mwenye rhyme tamu kama Tika. Jo, nani mwenye kupiga Mike Tisa. Jo, nani mwingine isipokuwa Isa. Jo, Jesus nikishika. Jo, mamanzi wanawika. Jo, kwa Mike hata sita. Jo, ya, oya, jo. Kishani yangu she rhymes kidati. Ma MC amna bahati. Jo, Isa yu hatari. Rhymes kali juu ya mali halali hi-fi. Jo, nimeshika sita achilia. Jo, mpaka wakati zenyu stafifia. Jo, nipeni mangiri sitaki mamia. Jo, sitaki shetani nipeni malkia. Jo, ni mwanamke kama wewe mbona waringa. Jo, ni mwanamume kama mimi mbona wamnyima. Jo, ama ni sababu rap bila Isa. Jo, ni kama kiss bila modo ni bwika. Jo, weka sahani juu ya meza ugopa. DJ, cheki vile MC wanasorora. Mimi niweke mike chini watangoja. Kama nkuroga Isa mchawi namba moja. Moja, lakini ngoja. Why do you really wanna punch inside? Jo, I wanna know, I really wanna know like Jo. And then I wanna flow like Jo. Give me my dough, I really want my dough like Jo. Niyo this, niyaji, sasa, mambo. Cheza na Isa mchezo kando. Jo, huno mwanzo mambo bado. Jo, kishani yangu she rhymes kidati. Ma MC amna bahati. Jo, Isa yu hatari. Rhymes kali hi-fi. Jo, Kevin William Jr. on his South Sea. Jo, Marlene Mariam Reshma aka Jo, Belinda Sandrangari in St. Mary's. Jo, Anwar Judy in Valley Road. Jo, Habib Jenad Mwaura in Makini. Jo, FBI homeboys DJs in Nairobi. Jo, Freya Nazaur DJs in Mombasa. Jo, Mike Bob George Chris Philly Five Star. Jo, Rahman Antonia in Agiba. Jo, my Dolphin Rose from Musinga. Jo, Uda Turea Hadia from the Villas. Jo, Beste Wotamba Orada wamenyita. Jo, Imo na Kibibi popote matulia. Jo, acheni julikane Pirates wamefika. Jo, na Kalfaiz na kwambia pesa nimepata. Jo, bila shaka kesho kagomba katanasa. Jo, Brayo, Jono, Tony na Saidi. Jo, Kenya nzima album na waahidi. Jo, Rap of the Year kweli aweza kuwa mimi. Jo, decision kama hiyo na wachia nini. Jo, Capital Nation kiss kila station. Jo, Clubhouse to JK's every section. Jo, this one's for you to help you cause tension. Jo, every second. Jo, every session. Jo, kama ni pesa pesa jaribu kupata. Jo, kama mamanzi mamanzi nimewanasa. Jo, town to town Nairobi to Namanga. Jo, coast to coast Kisumu to Mombasa. Mombasa. Yawa.
So crispy does it does a core.
Yawa.
Or don't give where milungo ni.
Yawa.
Where my meat, meat, meat kabisa.
Yawa.
Think I'm joking, penjuru kata isa.
Yawa.
Isa was a choco cloud number tisa.
Yawa.
Ko walk out travel nyaka to garisa.
Yawa.
Ay yawa. Let me pumzika. Let me pumzika.